olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
To alua tangata ua whaamao nia le pesia i le virusi le nipa virusi initia i le itu malo o West Bengal. Ua wavea iona whaatulanga ina pui puinga i malaiva alele i atunu o Asia epe o Malaysia, Thailand ma Nepal i te umuwhainga e taofia le pepesi o le nipa virus. Nā tāua e Dr. Subhana Goswami o le Darjeeling Tuberculosis Hospital i initia. Olo tau mawhai ona tu li loa pe whaia se contact tracing o tangata na whelata i ma ila ua ua pesia. Ma whatonuina ila tau e whaanofo e sea be quarantine. O se whainga ua tātou māsani ai i le lalolangi nei. Talu mai le wha mai te leo le COVID i se fulumaleiva. Dr. Subhana Goswami.
So far, only two patients have tested positive. The remaining contacts, around 190 to 200 of them, have been quarantined, and those who showed symptoms have also been tested. They also tested negative apart from these two patients. No one else has tested positive yet.
Le whaliliwina mai le ngangana Hindi o le saunoanga a Dr. Subhana Goswami. O le vairusi le nipa virus e ono matautia o nga unga ma etele in pasi mai i manu e whaave ia le vairusi e mese lava i pea ma pesi a ini sangata. O a unga o le fiva ma nia a fianga o le whai ai. Na whaalia e le World Health Organization o le whasawina o le ola o se tangata mai le nipa virus e whalangolonga lawe i le leleio au au nanga soifua mā loloina i le atunuu e PCI sea tangata. Na saanoa Dr. Goswami o le tūlanga sili o na whaapopole inai o na ele o yei se vaila au pui pui po se vaccine mō le nipa virus i le teimi nei. Ele o yei foi ni tonga fitinga ua maua ma whaatua tua ina ni o lato ua o ngā e tonga fiti ai le virusi le nipa virus.
The nipa virus infection is very dangerous. There are three reasons for this. First, there's no cure for it, there's no specific treatment, and no medicine works. Secondly, there's no vaccine or inoculation for it. And the third thing is that its morbidity rate, the fatality ratio, is very high.
Na saanoa Dr. Sayan Chakraborty o le Manipal Hospital i initia, o le tūlanga sili ona matautia i le nipa virus, o le sosolo lea i le whai aio se tangata.
It starts like a normal viral fever. There is fever, headache, pain in the whole body. Along with it, there is pain in the throat and a cough. The cough transforms into pneumonia-like conditions. There is difficulty in breathing. Then, gradually, the infection spreads to the brain, which reduces the senses of the patient. Eventually, the patient goes into a coma.
Le whaliliwina mai le ngana Hindi o na saunoanga a Dr. Sayan Chakraborty. O le virusi o le nipa na muamua iloaina i Malaysia i le tausanga afe i vase lau i vase fulmaleiva. Talumai i le case muamua le nā o le nipa virus i Malaysia na yei nisi na pesia ai i atunuu o Bangladesh ma initia. O le ripoti na whaamau pōpoina e Angelica White mō le SBS News.
Like, share, ma faali sau finangalo. Muli muli i le SBS Samoan i le Facebook.